Sometimes I wish that I
were trendybeats.com.
Unaweza ukadai chako na ukala kipigo, wacha dharau. Njo tukutue mzigo wa mzito, usilete unyang'au. Hauchi hauchi ukucha samesa hau. Wafumusa usingoje haki juu ya falma farao. Funika ulapitia kwa kufungua kurasa, nao hakuna kusinzia, maisha njana leo na sasa. Hasa ili upate lazima uto ukiruka unanasa. Hasa misendeshu inaendesha, wacha kunletea Ufaransa.
Yeah, fungua kitabu nisome. Wanaonewa onewa wambie waone, na usizo ya tatone, na usije nsogelea hingo. Paka nije ni wambendo mpone.
Kiongozi ni mkubwa jo usalama ni mdogo. Kabla hizi trendi kuja bado si wana tupogo. Na wazee wa diri kubwa cha jabu wanatoa ndogo. Wana mdogo so rafiki muda la usika nae mbali ungarobo.
Nje shule zubao funzwe jinsa kuishi. Rafika na uza info wezendana na sisi.
Neza ukadai chako na ukala kipigo, wacha dharau. Njo tukutue mzigo wa mzito, usilete unyang'au.
Yeah, fungua kitabu nisome. Wanaonewa onewa wambie waone, na usizo ya tatu tone, nasije nsogelea hingome. Paka nije ni wambendo mpone.
Kuna kitu naumiza kamo yoni pata shika fuwa usemi. Asira zimepanda kichwa diya uhemi. Hauna vimiminika mademu waje kumwagika kwa pembeni. Umepigika kamuiza leka matika magengeni. Ukiwa mtu moju hawezi kujituma, nzede kumpasiri anayekupuliza na kutafuna. Majibu ni hapo tayari, maswali ndo hakuna. Na wachache ndo uona mbele kwa kutazama nyuma. Rudisha fomu wagobea mitai. Menipo shindu tamu mekolea. Muda ni mchache vitu ni vingi raya. Hip hop misemo, sheria ni msumeno ila raya. Kucheka haha uwe na meno. Ziki so kazi ya kufungana na paka makengere. Kufunjana heshima kwekea na mipaka ya mirele. Yani uingia hoteli na kuagiza bapa na njegere. Afutinge choni uanze kucheza sasa na segere. Nata mkifuta misha soma kiakiri nisha bare. Mistari na wachoma japo haina nyota mshari. Mapinduzi kwa mtama piano tufanye mazishi. Kwezi rhymes watakaa na tambisha pabishi.
Look at me now.
Nizede uzima na nusu yake. Ndo wambie pilau hage na ponzo na harufu yake. Mambo mwake mwake babake. Na uye kama nape tukikosa wino ndo basi. Siatweze ndikia mate.
Yeah, fungua kitabu nisome. Wanaonewa onewa wambie waone, na usizo ya tatone, na usije nsogelea hingome. Paka nije ni wambendo mpone. Yo man.
Yeah, woo. Bilingual beast with Kazi, man, and I'm here with the youngest in charge. You already know what it is, Young Killer,
so
the best in the business, man. He came in the game hot and he's still blazing.
Yeah,
keep banging, cause back at it.
Yeah, got it.
More music on trendybeats.com.